there's no way naguma mbihisha
zamatsiko yawe warashize kuba nitanje byose mbivuze
one.